kulumba abantu.
Fresh out from nigerimix.com.
Uthi sebe kusho konke abakucabangayo nabakuthandayo ngosizi lwakho. Kepha mina ngithi kuwe mtaka baba angeke kuhlale kunje. Yabona mfowethu dadewethu uma washintsha isimo samathambo ayesomile abuyela back to life, then there is no way your situation will remain the same forever.
I'm sorry.
Fresh Out from NigerRemix.com.